sharp twinger. Hey, ne.
Hey, for Vanska. Like a pond up a winger.
Ultimate Vibes Music.
You wait.
Kalikwati sefi kwa ijaba kulu. Kankolanga zenta. Nakafuta what are you taking. Kaya kazi komo naenda. Teka teke kati seni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito. Kavala fio fina fine vjava kudolo kanyanganiza jala. Nakafunza what are you taking. Kaya kazi komo naenda ine. Keka teke kati jeni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito.
Kagelo kadifi. Kafumishe kuise filifi. Daily chumukambe tilifi. Et kasenda yose mumfifi. Yue, uwipite kantu. Akantu kwishi wotuntu. Ututuntu chwaba no duntu. Boyo, kalilanga pintu. Ndeka chafo kunden wakwefkai. Beside the kunin door up where it at. Wanti tamo udwati chemical. White alusha love you kenda katal. Mwome fina undine ni diamond. Kapala makebele is a dati. Umuntu kwishi wotuntu. Ukukunti kwaba no duntu.
Kalikwati sefi kwa ijaba kulu. Kankolanga zenta. Nakafuta what are you taking. Kaya kazi komo naenda. Teka teke kati sheni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito. Fira fine vjava kudolo kanyanganiza jala. Nakafunza what are you taking. Kaya kazi komo naenda ine. Keka teke kati jeni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito.
Wanpo kondi na isu sunkani. Na ikapemba manati taurikanya. Ukebe vya kumiti manga mwakumani. Tumpaisi tamwesu na tisunsunkanya. Alo, si mama. Ule denta denta tenkama. Busecha upye ukusunkanya. Uyo, mugiri kwa nivankana. Don't give me the ad looking. The appreciation I'm giving. Kamwe ntula kebele is a daddy. Are you elder brother to chanda in. One more word na bakare dawe. Nafuriza kwa nudyo fwile kare. Changa mkefe na ipunga kuto. Ngoro kese kanshi na chilala pato. Damn.
Kari kwati sefi kwa ijaba kulu. Kankolanga zenta. Nakafuta what are you taking. Kaya kazi komo naenda. Teka teke kati sheni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito. Kavala fio fina fine vjava kudolo kanyanganiza jala. Nakafunza what are you taking. Kaya kazi komo naenda ine. Keka teke kati jeni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito. The moment I saw you, you were. Manzo ya kala ya ntoka. Haya viringane kabulungana. Nakapita kanjita anko. Kantoka kumuti maga mapo. I wish it to you how I feel. Ngakale na ripira mapiu. Pagaya titava na yo. Naribiza tia janako. Intuna ikete korona tire. Kalina karifisusha. Karispoposa. Karingona ula. Akamwanefi. Karipanga potolo shepu. Kalikwati sefi kwa ijaba kulu. Kankolanga zenta. Nakafuta what are you taking. Kaya kazi komo naenda. Keka teke kati sheni. Kito ki, kito, kito. Si wakati mkirile. Kito ki, kito, kito. Nyarabura loka nyanganiza chara Taka punsa what are you taking Kaya katiko muna yenda ine Kekate kekati shei Kito ki, kito, kito Tiwa katunkiri rei Kito ki, kito, kito
Nicholas, kwa kitwe
Exclusive, Afrofile.com
Eyo mufalo, I got you DJ Koo You kind You wait
He doesn't get much better than this, than this Ayo Tiwa Hook them up with them tricksy bits